kukomu jie jito kaza turi byo kugira neza kwayo ijwi ryayo naho rihuriye nibiguhindisha umushyitsi kukugaryo iyo riranguruye ibirimburana n'imizi yabyo Saharu aneshe Urupfu usibye n'uburibwe Ntabwari kera ukaririmba Indirimbo zo kunesha Mw'ijwi ry'umunezero Humura ntacyo usira Uwikwiciro urubanza Izera umwuka we Azavubura imvura Ubutayu buzabikirwa Karura ibyiringiro byo kubaho Indabo z'ijuru niza kuvaho Umugaba Kukwari usubuyo waguye Azaguhagurutsa nisuye Garuri tiringiro byo kubaho Ingabo z'ijuru niza kuvaho Ingabo wazora gutekerezaho Kukwari usubuyo waguye bikuzaruza ijuru rirabira
mutima Umugaba wazora gutekerezaho kuko ari uzuburyo waguye azaguhagurutsa mu isunge.